kubere no ngomwagalo wange andi walai nebwe mba kumulimu ebirowozo biba bimalawo ebubali nkwatai nandowoza wali eyo agasajja agakwefasa kimala okumanya nawe bobeereyo obeera ondowoozaako nawe nkulowooza amameme n'onkubisa buli kiseera mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno wagala nnyo switi nkufiirako saagala kukwatako ku mulimu eyo olwayo nnyo omutima ne gunkubagana nga ndi eno nga neebuuza kiki ekikutuseeko omumbejja wange kabitte wagala nnyo ddiya saagala kukusubwa ebirooto byonfunisa nga ndi eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno mbeere eno omutima gwange gulyeyo nawe beereeyo omutima gwo ogubeere eno.